Je, aha, nimezaliwa ile Kenya, mambo ni matatu. Watoi walikataa disiplini ya kijiti, sahi wako Koinange wanachapwa miti. Wenye tuliita odi wengine wako kamiti, ndo maana tumewa mills hadi tuko na odi dance. Nimetoka ile street, mambo ni matatu. Mavijana hufanya bazukizo na madem hutoka koza kimove hiyo west left and right. Makoin hudunda kutoka mifuko ya mabuda. Wengine hujiita bad girl kwa hii mtaa. Be warned, afadhali umes na hairstyle yake, lakini sio us, kwani that's her only asset. Nimezaliwa ile Kenya, mambo ni matatu. Wengine hulala njaa, wengine wakimangana. Mavijana hutafuna veve cause hawawezi afford unga ya pembe. Ni noma cause hata Martha Koome anahisi njeve na ako na Supreme Court. Wengine waki break laws, watu wetu na break virginity. Ujana ni moshi tulizoya tear gas, ndio maana tunakula smoky kwa smoking zone. Mungu ndiye king, hata nipigwe tear gas na kindiki, yeye ndiye hunifuta machozi. Lazima nikuwe earth ndio akuwe heaven, na lazima nikuwe kondoo ndio awe simba wa Yuda. Hata nitumie microscope na telescope siwezi ona heaven, lakini niki open my heart na ni proclaim his name, I am assured of his kingdom. Youth tunaangalia social media, kama wewe sio light skin kama Vera Sidika, mbona ujipatie stress za kwenda China uweke fake boobs na haga zinatingika kama katapila? So leo nawafunza adabu, situmii kijiti, nina wisdom kama John Keriamiti. Mavijana huchomwa juu ya petty crimes, lakini wakuu serikalini bado wanapita na mali ndani ya government. Crime ni crime, hata ufunike na sukari haiwezi kuwa sweet. Mbona tunaangusha kala za flag na mababu zetu damu ili flood? Nimetoka ile Kenya, mavijana hawapendi visit ya VCT. Tutapima kwa macho hadi lini? True love peleka Hollywood, cause bila pesa huwezi wapata. Nimetoka ile Kenya, mambo ni matatu.